Are you ready?
Yeah. That's crazy baby doing the shiz here. That's him, man. You know?
Tell me if you're ready. Unaponitisha sana, misi tishikangi maniga. Ukona gang, kona gang, pia maniga. Unapo lose, mina gang, yo maniga. Hapo meni soma maniga. Ukatana nyuzi, hizo vidonda wameshono. Asura chini wana feel shy, wakiniona. Washona mbea mabaya katusua. Wakenekea majipu nkatumbua. Wanipime kwa mizani na katika heavyweight. Naona, mna fake na mapicha maisha fake. Kama nkiwa real, maniga, mna hate. Mna hate mpaka nikipiga step. Unianze zedi kwenda A. Ama nenze A kwenda zedi. Vitina sama waka sielezeki da deki. Mbele sioni na gari ndusha katika fleki. God damn.
Niggas wanna hate, niggas wanna kunja. Niggas wanna hate mpaka nikipiga step. Niggas wanna hate, niggas wanna kunja. Niggas wanna hate mpaka nikipiga step.
Na na na, stay busy. Oh na na na.
Niggas wanna hate, niggas wanna kunja, niggas wanna hate, paka niggi piga stay. Yeah, nilijifunza kutambaa, nkajifunza kusimama. Nilijifunza kuita baba, nkajifunza kuita mama. Nkeza kutembea, nikajua kukimbizana. Sawambieni hawambea, wasiache kunitukana. Kama leo ngeko jana, leo tusingejua. Ndio maana steseki kikubwa na pumua. Kikubwa ni uhai, vingine ni extra sana. Vile Mungu anatupenda, ndo inapendeza sana. Wala usitishike jamaa. Binadamu aturidhike hata ututoe kwenye dhiki na njaa. Mikasa sukaa yote inapangwa. Mimi na mimi raya pekee ni pale nitakapo kufa. Ndo maana sijali hata waki hate. Bado napiganisha usawa utakuwa fresh. Hata unapopinga mbona misi hate.
Niggas wanna hate, niggas wanna kunja. Niggas wanna hate, manga nikipiga step. Niggas wanna hate, niggas wanna kunja. Niggas wanna hate, manga nikipiga step.
Na na na, stay busy. Oh na 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 na, stay busy.
Niggas wanna hate, niggas wanna kunja. Niggas wanna hate, manga nikipiga step. Niggas wanna hate, niggas wanna kunja. Niggas wanna hate, manga nikipiga step.
Na na.
By Malengo Universe 2022.